Roge. Party time right now. Hapa ni Narok. DJ 212, mi naitwa Saimoyolo. We on site tonight, we on site. B-Nation Experience Tour and Narok Edition. 1, 2, go, go.
Competition for my lady. Oh no, cause she get everything when I need in a woman.
She's fine,
my lady.
Oh my,
my lady.
Oh my,
it's not over. You go don't say people fine. You go don't say God design in a LL.
Turn up tonight, let's go.
Jenna Yanjo, he like my dress. Jenna Peso, he like dress. I say nobody be contest you. Oh, my baby. Jenna Yanjo, Jenna Peso.
Big up all the beautiful ladies in the party one time, let's go. My soul, you give me melody for my. Oh my, oh my.
Competition for my lady.
You know.
Oh no, cause she get everything
when I need it. My lady, if you see my lady, oh, it's not a
bobo. You go don't
say people fine. You go don't say God design in a LL.
Now
which kind life way I never see.
Say
I carry God so I
feel. Steady
increase in the
con. Ladies, come on. Original.
Original no be part of it.
Uh-huh.
You know be clear for your memory.
Say Moyolo, DJ 212 right now.
As you be, see my fire burning bright within day.
Kama relationship I want. Hakuna haja ya kukama, mimi sawa. Oya brother, tunasonga kama injili. Sawa. Energy, energy long I. Why, boy? I'm allergic to. See?
I'm not ready for confusion.
I think I'll fire, fire.
Fire,
you
know,
you know.
Fire, they go. You need to put your body on show. If your world is on your own, I don't stop and I'm living life. See my fire burning bright. It's in the inside. Money way, they might be. They never know high balance. Do they move fine? Check and balance. Everything inside my mind daily.
I want to give you some more tonight. Check we, check we. Them not finish.
You no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous.
What you say tonight?
They form say you too like us.
Everybody know, everybody can.
Everybody hate that the bad energy.
It come on my mind on.
Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my ground.
Nilim call, haku call back. Akaniambia simu yake ilikuwa silent. Na ilikuwa usiku. Semanje. Kimbia. Red flag. Red nini. Kimbia morife. E weekend ashikangi simu. Anapenda kulala mapema. Juu weekdays ako kazi. Ama tuachane na huyo. If you know, you know. Yo, 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 yo. Atini wako, hakushiki mkono mkivuka barabara. Swali yangu ni moja.
Feeling
money, money.
Money on my mind. Don't care what the yanning about me in particular.
Salacia and 99 albums. How you feeling? Oh my Lord. It's my Lord. Waiting, waiting, waiting. Minute was I Moyolo. I've been waiting. Oh my. You need to 2-1-2 for the party right now. We are, we are. It's our money. Oh. Let's go.
This is the Beat Nation.
We got the vibe right now. We got the vibe right now. We got the vibe right now. Oh, oh. I want to show the baby ladies in the party right now. Hey, let's go crazy, let's go crazy. I'm feeling
happiness.
Yeah, ABT. You know,
my life no stress.
My life no stress. I'm feeling
happiness. Everything
dance.
My life no stress. O tutu, oh wando. My cara see me a la codo. Oh to shiny con shame. A jello mountain she and be no this. Yepa, yepo, I shall not do. Ogano to form of kasabi. My cascovi, as you can see, I be so
into the party tonight, let's go.
O tutu, oh wando.
Come on.
My cara see me a la codo. Oh to shiny.
We are outside.
A jello mountain she and
arena.
Yepa, yepo, I shall not do.
Apanina rocom seal.
Kasabi. My guest goofy,
hey, mambo ni vula, eh.
But your birthstone, you're an earth tone. I miss and need you bad, baby, come home. You want me make it happen, baby, I know. Want me to keep you happy, baby, I know. Penthouse, condo. Don't know one, I'm a piano. You want me make it happen, baby, I know. I'm here to make you smile, you feel low. Happiness,
everything is.
In my life, no stress.
Fine boy, no end.
Yeah.
Happiness is a feeling. Your life no
stress. Turn it on, turn it on, turn it on. Let's go.
Calm down, yeah, calm down. Yo, this your body, you put in my heart. For lockdown, for lockdown, for lockdown. Yo, you sweet like Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, you know they for me, young girl. Oh, young girl. No, tell me, no, 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 no.
Everybody say, 2-1-2. Midnight to nine. Auntie Simon, yo. Right. Mpaka manager wananitambua. Hello. Happy Bobby Nobs, enjoy. Happy birthday, Nobs. Enjoy with your fam right now. Let's go. Uh-huh. Young son, son. Apo kwa kam. Nasi, I'm sorry. Venye tu utafikiria. Wait, it got your sweet life. Fanta, Fanta. No name from. And then the one right outside.
2-1-2.
Wale wa mapiano hapa ndani, let's go. Piano, piano, piano. It's all so deep.
From the streets of Nairobi.
vibe tonight. We got the vibe tonight. Oh my. We got DJ Kenny Boy, Wagwan. We don't care. You better know. We don't care. We don't care. We came here to party. Yo. Everybody say so, so, hey, ma. Well, I'm a piano banane. Let's go. Piano, 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 piano. If you don't want to go my name,
like zombie,
eh?
Go down on me, you with your coca body.
Cause,
cause if you're milky for front enough for me, pull on for me and you go to me corny. And if you're milky na fighty, I saw me.
Edu akini una Nairobi town. Deo yo na ile gari yake ya blue. Edu, anapiga. Oi. I don't know where to be seen. Oh my, oh girl, wahala.
Baby, gonna, gonna.
Do you?
Do you give me sugar?
Wakapona penda mapiano apa dane? Let's go, sunshine.
Macho Mona Lisa. 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 Macho Mona Lisa.
Let me take you back to Kenya right now.
This is the Beat Nation.
Hello.
Shika simu, nikurudishe kanairo.
Hello, kama we ni mwenyeji.
Uh-huh.
We ni mwenyeji.
Hello,
kama we si mwenyeji.
Mami.
No nataka ule anaichapa mpaka ilale basi anakisha njona. Bima inanukia shasha mane ustupeni ni
kamlona. Supa kumudia ratha gani.
Neze na pasta uslo, baby. Never nikis.
Tunaitwa Beat Nation, sawa?
Tata plan ya do, yeah.
Tuanzishi vita.
Tunamaliza.
Nasuki Twitter.
Tuma mamita.
Ama lip singer.
Wana waingiza.
Tunapanda stage.
Nona mjiza.
Originate. Yeah.
Baba wakeja.
Wana tuti.
Wana nihiga. Likuwa na choma mpaka kwa fili.
Ama pigia simu wambia.
Go, hello. Life iko order.
Mpaka kweli na sondu na chocha.
Vile naifanya siyo hoja.
Yeah. Beat Nation ni situ na zozo.
Naifanya ga.
Proper.
Maradona,
right?
Let me see. We got the vibe one time. We got the vibe two time. We got the vibe. We got the vibe. We got the vibe. Let's go, let's go.
From the streets of Nairobi, this is the Beat Nation.
Say,
I don't want nobody to keep my mind back.
If all this life I live, everybody say it's been too. Let me see your hands up tonight. Hands up. Come on, come on. Adi, Adi.
Every day by the tea.
Banner boy for you tonight, let's go.
If you do sky, then go bounce with your boo. I can vouch for my crew. I'm telling you, and today do lifestyle of a crew. Make you dance to the do.
My dance need deadly, deadly.
Then go to do. And say if it's not enough, if I do nothing,
do the
goody.
Two Conaro.
Don't know how to show you my
arena.
I'm fucking up.
Finish on experience tour. Narok edition. One, two, baby, grandma. For this, no mana, no mana, no mana, no mana. Let's go, let's go. Turn up, turn up, turn up, turn up. Check it. In the bar, go. Echo Nigo
Bala.
We don't walk, we don't walk.
Don't walk, you don't try, try. You supposed to be tie, tie. Kill up on me, come the same at all. Passing with a man.
When I land, I
land softly.
On this sofa.
So far, so good.
Koni Bado.
Let me see you.
Let me see you, de buga.
Let me see you. Let me see you.
Let me see you. Let me see you. Let me see you. Come on, come on, come on. Let me see you. I take you another level right now. Ladies and gentlemen, we out, sir. Check it, check it, check it. Actually, no one got put on a combo. 212 20. Where come Mikono Juni Kwane? It's Junaya Fura. Auntie Anche. Kama ni wako peke yako hii ni yako saa. Excuse me.
It's going down.
Your body they shake.
For who?
My money they wait.
Say.
For you.
And my baby. Your mom.
And they wait. Make me go to play.
Something for the love of seeing the party right now. Let's go. In my sweetie. Udi jangwa mechizo wapi na wapi?
Tanzania to Lagos.
Wait.
I go make you famous.
Auntie.
Even if they made us.
Uh-huh.
Oh, you go go hate us.
Tanzania to
Lagos. Make you famous.
I wanna make you.
Oh, you go go.
1, 2, 3, go. In my sweetie. My sweetie, sweetie. If love is a beautiful thing, why does it hurt too much?
Kidonda chako kwangu marangi.
Kidonda mami.
Mato sonone kampo kwangu simanzi.
Oh ma.
Ay, tatu kidonda chako
kwangu marangi. Oh ma.
Oyani sonone kampo kwangu simanzi.
Kila mutu kwa mahamba.
Ono nipa, nimenogea.
Ipurugu patashika, ay.
Punguza. Mingine
kadhalika. Toto si unani. Acha nione kiuno mami.
Hapo hapo lipo shi.
Aya wanaume tusugue kitamu.
Yes,
wewe. We.
Sweetie, sweetie.
My sweetie, sweetie. my baby. Oh, 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 oh. The people on the bright side. And 212, they come inside my alone. Lazima turudi. Wapenzi wanateta. Anasindeyo. Oh my
money they wait
for who?
For you.
In my sweet tea. Yo,
more than they wait. Make me go to place.
Oh, shy.
For real. A sweet tea. To buy everybody, did you don't go? To call it all, girl, you want to go? Oh, the water bottles on board. Oh, baby, we can do it your way. Anything you want is okay. All the water bottles on board. For you. Tanzania too late.
Tanzania too. And at the bar, let's go, let's go. Watoto wa Mombasani, acha ni waone
majirani wa
akina mina ndani ya nyumba wewe. Jamani mwani maliza. Twende.
Kisirani ugomvi bila chanzo.
Ati
ni kweli upo moyoni sina budi nilivue pendo. Ingawa kishingo ufanye.
Ayo.
Ayo lai. Tofosi kuni.
Sai. Ayo.
Ayo lai. Kishingo ufanye.
Ayo. Let's go, let's go. Another one. Little, 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 little.
Kutoki domo wazi, nikifuta na machozi. Kuna mwamba mola unitoke moyoni.
Say!
Ila nusiwezi, nakesha kamini.
Acha nkurudisha nyuma kidogo.
Nataki lala unanijia mitoni. Nimejifunza mengi
ambayo
mwanzo sikuyajua.
Auntie, aha.
Na hapa kutolipiza, ila mwambie mapenzi abaki kuyasikia.
Semanje,
nakumbuka maneno yako, utonikimbia
hey.
Utabaki na mimi tena ukala na viapo chaulati bibiria. Leo sikuoni, ila mwenzako bado
bado bado. Wangapo nasema turudie, piga nduru, piga nduru. One more time. One more time. DJ 212. They come inside my own. Vibes on vibes, no bahala. Vibes on vibes. We outside.
Ila nusiwezi, nakesha kaminzi. Mana tanki lala unanijia mitoni.
Anti,
Asante kwa kuniumiza, umejifunza mengi. Mwanzo sikuyajua.
Zima.
Na hapa kutolipiza, ila wambia. abaki kuyasikia. Nakumbuka maneno yako, hutonikimbia, utabaki na mimi. Tena ukala na viapo, chaula.
Utasikiza mimi ama mambo ya watu? Kwani hauni trust?
Na mwenzako bado.
Sikia Kajaba.
Mwambie bado.
Ati nizalie ndiyo ni kuoe ama niache tu? Excuse me. Let's go.
Ikutume wapi sasa njiwa?
Wewe
unitafutie kipenda roho. You happy kama unanisikia?
I want to turn up the party right now.
Usichoke wo. Tumia wako ujasiri na machachali. Chumbi sukari niweke. Nenda na ufike mbali. Ukipata hodari usisu.
Teja wa mapenzi,
akini masinzia e. Teja wa mapenzi, o masiki. Teja wa mapenzi, moyo ni utaumia e.
Nyamotobe, nyamoto.
Unataka kuomoka na unazima bando lisukilala.
Unajifanya bingwa wa kupenda.
Oh my god.
Kumbe bingwa wa kutenda kuliko kupenda.
Yani unazima data ukilala.
Una sifa ya.
Unataka kuwa kama sisi ama Jimmy wa jege. Haki vya sorry.
Ila kwangu umedunda.
Kwako?
Mamae, sitake nizikwe na kilo mbili kwenye mfuko. Mamae, sitake familia ilie kwa sababu yako.
Dada e.
Ananitegemea mama e.
Usiniroge nategemewa na kijiji.
Ya sana.
Wee.
Katika familia.
Ukiniroga umemaliza kijiji.
Baba,
if you know you know.
Kija kufa ufa nani ataziba. Ebu mwenda zako. Ananitegemea mama e.
Nikifa.
Nikifa atalia sana e.
Chiki.
Kukua kizungu. Chinja jana.
Dada tulia, dada tulia.
Kukua kizungu.
Oh my.
Chinja jana.
Tune, tune.
Ebu niache.
Ebu niache. Ay,
unapita la dumu.
Kuna edu edu. Biga Vivian. DJ yang wagwa. Kenny B wagwa.
Ebu niache.
Uh-huh.
Unapita la dumu la petroli. Ebu niache. Una rambo.
Ati we.
Mina muwa. Ni uchinga uchinga tu. Ni uchanyua.
Check it. Kuna rambo.
Mina muwa. Ni uchinga uchinga tu. Ni uchanyua.
Una kicha.
Nina kuitaga we mwenda wazimu.
Ati?
Nime. Nipata habari mwili wako ume ujaza
siku. Ona, ona.
Una nangangana, unataka mikuni pautamu. Umekosa singeri, ngoma ya kucheza kuna. Nena kariche. Segere, segere mama, segere. Segere yo, segere, segere mama. Mama lina nena kariche. Segere, segere mama, segere.
Let's go, let's go. Yes, yes. La la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
la la la la la. Yamethibitisha lakini moyo,
lakini moyo unakataa.
Eh?
Nimeamini kikula.
Eh, ukauliza bestie, huyo ni nani? Akakwambia wanaishi nyumba moja lakini hawalali pamoja.
Umba,
watu si wajinga. Acha waone tu.
Wengine muone yetu. Nikamwaga.
Biga Periko Jaka baba.
Kidogo nile na.
Wagwa. Wanaishi nyumba moja, hawalali kitanda moja. Watu si wajinga bwana. Ama tuachane na wao wafanye nini? wafanye anje. Hey! Let's go, let's go, let's go! Sura na nyuma nje
si sura tu
ina shepu na
tabia
gai
alivu barikiwa
ati
shalomo na mimo ni roho juu akini angalia moyo natulia
achana na sura bro ati I say hi
kwanza na furi kama hujanipa mambo ni beki kombe cha chai na jidai huku verify bila shai
akupe nini leo
wengi baby na kipimo macho mpaka visi
kila kitu pewa
kikupa gili ye mino dambu siyo minikimo wengi baby na kipimo
aji paka kisigino
kikupa gili ye mino dambu
si kidogo hivi
anache anache anade anade
atia kona dem
akinyona anache
anache tuseme ukweli ama tunyamanze
anade
akona dem lakini anakupenda sana we bestie saa anapenda bestie kuliko dem yake hey inde mama
maringa kitu gani
somebody say boo pull up pull up Anti
umefanya nijute
cheki
mimi nakona pungua na usikurupuke kwanza naongea na nani
embu nikumbushe gai
mimi na wewe hatuenda jipandisha jishushe usinipande kichwani namba yangu ifute
hizo bado
wana mjoro pata
lakini
naona unasahau nyuzi zako nilikata nimepanda ta mkataba nimekata
anti fungua roho muuliza nje unaringa vijimeno kama jini kama nani hivi nawe wewe
kichuko
aki ya Mungu
usona kazi mjini
oma
punguza kelele
kelele
acha kelele
kelele
punguza kelele baba
kelele
acha kelele bwana
kelele
Kazini zawadi mkononi kaleta na ungo Ale baba uyo
Bato Sammy Voice the family Ediko jaka baba konani pia Tuende
Ale baba umeruri ni peso da nikaringishe
Konje
Amina sarai walilie na mimi niringe Nitambe
Ila baba mama na mjomba jitu wamepigana Wamemwaga maji kitandani kwa kona shuka wamechana Ila baba mama na mjomba jitu leo wamepigana Wamemwaga maji kitandani kwa kona shuka wamechana Ililia sana
Itani
Kwani Shabani mwana Alaliaga kifua cha mama Kwani na yule mwana Acha anko mangi yule bandara video Anapendaga kujaga usiku kwani yule ni
dukuro Tuongee ukweli tafadhali. Ati niseme nisiseme. Let's go, let's go, let's go. One time for the people, for the people, for the people. Hey, hey, yo.
Hallelujah, Hosanna, girl, you I want to. Girl,
sema.
Watu sengi